Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Indwara y'impyiko ni imwe muzibasira abantu benshi hirya no hino ku isi. Ibyo hanini biterwa n'uko iyi ndwara ibitakurikiranywe kare. Mu bisanzwe mu buzima bw'umuntu, impyiko ni ingingo z'ingenzi ku mikorere myiza y'umubiri. Impyiko zifasha mu gusukura amaraso, kuringaniza aside mu maraso no kwikiza imyanda n'ubundi burozi buba buri mu mubiri. Kenshi iyo umuntu arwaye impyiko hari igihe asabwa guhindurirwa impyiko iyo izo yari afite zangiritse. Ibi nibyo byabaye ku musore w'umunyarwanda Jean-Claude Muhire, wamenye ko yagize ikibazo cy'impyiko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Aza kubwirwa ko izo mpyiko ze zombi zangiritse cyane ku buryo zari zikeneye gusimburwa. Kugira ngo ubone uguha urugingo ndetse n'ibitaro birusimbura ni ibintu bitoroshye kandi bisaba ubushobozi. Ku bw'amahirwe umukunzi we bamaranye igihe yaje kumwemerera kumuha imwe mu mpyiko ze. Kuva amenye ko arwaye kugera izo mpyiko zisimbuwe byafashe Muhire igihe kigera hafi ku myaka itatu. Urugendo rwe muri iyo nzira itoroshye yanyuzemo nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none. Jean-Claude Muhire, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga. Mbere na mbere ujya kumenya ko ufite ikibazo cy'impyiko, wabimenye ryari, wabyitwaye mute?
Urakoze. Namenye ko mfite ikibazo cy'impyiko zombi mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Imbere yaho gato mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani mu kwa cumi na kumwe nibwo natangiye kugira ibimenyetso by'uburwayi, hanyuma nkomeza kujya kwivuza. Ubwo rero baje kubibona nyuma y'amezi atatu bambwira ko nari ndwaye impyiko zombi ziri ku kigero cya kane. Ubwo rero nibwo abaganga bahise bambwira ngo nkomeze gahunda yo gukurikiranwa nkajya nkora amarandevu kuva icyo gihe kugeza ubwo nakoraga igikorwa cyo kubagwa mu mwaka washize mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri.
Iki kiganiro wenda cyanafasha n'abandi bantu badasobanukiwe n'iyo ndwara kugira ibyo bagikuramo. Iyo uvuze ko hari bimwe mu bimenyetso wari ufite, nk'ibyo bimenyetso ni nk'ibihe byatumye ufata icyo cyemezo cyo kujya kwa muganga kugira ngo wisuzumishe?
Narwaye iyo ndwara kera, ariko mbimenya ninze kubera ko indwara y'impyiko ni indwara abantu bashobora kurwara mu byiciro bitanu bitandukanye. Icyiciro cya gatanu nicyo cya nyuma, ari nacyo nari ndi mu mwaka ushize. Hanyuma nabimenye ndi ku cya kane, urumva habaho n'icya mbere. Icya gatanu ni ukuvuga ko impyiko ziba zikora munsi ya cumi na gatanu ku ijana. Njyewe rero icyo gihe indwara nabwo nari mfite ibimenyetso bitandukanye, harimo kuribwa mu gice cyo mu mugongo aho impyiko ziri, kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, nagiraga hipertansiyo iri mu bipimo birenga magana abiri, kugira anemi, nari mfite kubura amaraso, ndetse n'izindi ndwara zagiye zitandukanye harimo ibihaha, ukagira amazi menshi ndetse no guhumeka nabi. Ubwo rero izo ndwara zose zagiye zikorana zigakira n'izindi komplikasiyo, kugeza aho naje kujya kubagwa, nabwo kubera ko nari mfite nyine indwara zagiye ziba nyinshi kuko nagiye kujya kubagwa mu kwezi kwa cumi umwaka ushize ndi ku kigero cya gatanu nabyo biba bibi cyane kuko nari ndi kuri dialyse nabwo amaraso ari na makeya nari mfite hemoglobine ya karindwi kandi umuntu normal agira hemoglobine ya cumi na gatatu ibyo rero ni ibimenyetso bigiye bitandukanye byaje ariko nyine mbere y'uko bitangira natetse numvaga mfite ku muntu yari yagira ibyo bikagaruka cyangwa akarya bice cyane rimwe na rimwe yama birya kumva natetse afite donko nibyo bimenyetso byose byagiye bisimbuza muri iyo myaka itatu navuga ko ari itatu ishize.
Uvuze ko kuva ukibimenya byagufashe hafi umwaka n'igice birenga kugira ngo ube wabagwa cyangwa se izo mpyiko zibe zasimburwa, ibyo aribyo byose ni ibintu bitoroshye kandi bigoye no gukora mu gihugu nk'u Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Tunyuriremo inzira wanyuzemo kuvumaze kumenya ko izo mpyiko zawe zangiritse ku kigero cyangwa se wageze kuri stade ya gatanu, byakugendekeye gute? Byari byoroshye se?
Ntabwo ari urugendo rwari rworoshye, na n'ubu ntabwo rucyoroshye, ariko icyiza ni uko nakije. Namenye ko ndi ku kigero cya gatanu mu kwezi kwa mbere kw'ibihumbi bibiri na makumyabiri, kuko nakoraga amarandevu kuva muri bibiri na cumi n'icyenda ndwaye buri kwezi, ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri gitangira nyuma y'ubunani, nibwo nagize uburwayi bukabije njya mu cyumba cy'indembe ahazwi nko muri Regence mu bitaro bikuru bya Kigali CHUK, hanyuma umuganga wankurikiranaga ansaba ko bakongera kumpima impyiko zanjye njya gukora ikizamini cyitwa radiyografi njya muri radiyoloji. Nibwo rero basanze ndi ku kigero cya gatanu, hanyuma bansaba rero ko nkomeza kunywa imiti myinshi kuko kuva icyo gihe kugeza mu kwa cumi na kumwe bambaga nywaga ibinini makumyabiri na bibiri buri munsi, kubera ko nari mfite noneho indwara zigiye zitandukanye ari harimo impyiko, umuvuduko w'amaraso, kubura amaraso, ibihaha, umutima n'amara. Umutima nawo wagiraga complication. Ubwo rero byaje kugera mu kwa gatatu icyorezo cya corona virus kigera mu Rwanda ku itariki cumi n'enye, nabwo nari nasubiye muri Regence, hanyuma umuganga ambwira ko noneho ngeze ku kigero kibi nakora uburyo bushoboka bwose nkajya kwivuza, kubera ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntabwo abarwayi barwaye impyiko bakorerwa igikorwa cyitwa transplantation cyangwa kidney transplant mu Cyongereza. Umuntu urwaye indwara y'impyiko akeneye kuvurwa kuyisimburwa ajya kwivuriza hanze. Umuganga rero wankurikiranaga yambwiye ko hari ubufasha Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda iba igenera abarwayi b'impyiko bakiri batoya, ariko kubera igihe twari turimo yari abambarije bamubwira ko kubera icyorezo cya corona virus gikiza mu Rwanda ntabwo imirimo yakorwaga n'abantu bakora mu biro bitandukanye bari baragabanyije umubare, ndetse n'icyo gihe twari turi muri lockdown muri guma mu rugo. Bamubwira ko rero bishobora gutegereza ndetse n'ubusabe bwanjye bukamara umwaka, ariko kubera ko nari ndi ku kigero kibi cyane arambwira tubone kugerageza ubundi buryo washobora kugira ngo ubone ko wajya kwivuza hanze. Yambwiye ko rero kujya hanze abantu abanyarwanda bajya kwivuza
gato cyane kugira ngo abantu babisobanukirwe neza, kukubwira ko ukeneye kujya kwivuza hanze, muri make icyo yashaka kukubwira ni uko wari ukeneye kujya hanze kugira ngo usimburirwe izo mpyiko.
Nsimburirwe impyiko nkore icyitwa transplantation cyangwa kidney transplant mu Cyongereza.
Komeza, wakomeza.
Kuko mu Rwanda urumva nyine icyo Minisiteri y'Ubuzima cyangwa se ibitaro byaho bifasha abarwayi b'impyiko ni ugukorerwa dialyse ndetse no kubitaho mu buryo bwose bushoboka kandi bwiza. Ibyo nanjye narabikorewe, ariko kubera ko nari nkeneye gusimbuzwa impyiko mu buryo bwihuse byabaye ngombwa rero ko nkoresha ubundi buryo bwo gukusanya amafaranga biciye ku rubuga rwitwa GoFundMe, hanyuma ngira n'amahirwe dukora fundraising mu kwezi kwa gatandatu amafaranga araboneka, twabonye ibihumbi birenga makumyabiri by'amadolari hanyuma rero kubera ko twari turi mu gihe cya guma mu rugo ndetse n'ingendo zitaremerwa kubera nyine icyorezo cyari kiri ku isi yose, na n'ubu icyo gihe hari byabaye ngombwa ko amafaranga tuyabona mu kwa gatandatu, ariko dukomeza kugenda tugira ibibazo bigiye bitandukanye, harimo icyo kibazo cyo kw'imipaka yari ifunze, hanyuma biza gukunda ko tujya kwivuza mu kwezi kwa cumi.
Mbere y'uko tugera aho wagiye kwivuriza, ubwo bufasha wari ubukeneye, ariko nanone wari ukeneye umuntu guha impyiko, si byo?
Yego.
Byagenze gute rero?
Impyiko nayihawe n'umuntu witwa Uwiringabire Marireme, akaba asanzwe ari umukunzi wanjye, tumaze igihe tubiranye. Ubundi abantu bazi ko wenda tugire ngo tunakureho urujijo, iyo umuntu arwaye impyiko ashobora kuyihabwa n'umuvandimwe we cyangwa se umubyeyi we, ariko njyewe nagize ikibazo cy'uko nta wundi muvandimwe nari mfite hafi, kuko navutse njyenyine, hanyuma biza kuba ngombwa rero ko nshaka undi muntu duhuje amaraso ndetse duhuje n'ibizamini abaganga badusabaga kugira ngo amenye impyiko. Nagize amahirwe rero n'umugisha w'uko umukunzi wanjye twahuje ibyo bizamini byose, hanyuma akambera umuntu wampaye wari wemerewe kubona impyiko, twatumye ibizamini twese nawe baramupima tubona turahuje, hanyuma hakurikiraho gahunda yo gushaka ibitaro no kujya kwivuza.
Uwo mukunzi wawe mumaranye igihe ni Marie Reine Uwera, nawe turi kumwe kuri telefoni muri iki kiganiro muri Isanga cya none. Marie Reine Uwera Ingabire, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Muhire atubwiye uburyo wamutabaye kugira ngo umuhe imwe mu mpyiko zawe, ujya gufata icyo cyemezo wagifashe uhereye kuki, ese nta mpungenge wari ufite ku buzima bwawe wowe?
Murakoze cyane. Icyemezo ntabwo cyangoye bikabije, kuko naramurebaga nkabona nyine uko ameze, nkabona ko hari umuntu ukwiriye gutabarwa. Ntabwo byangoye rero gufata icyemezo, kuko iyo umuntu arwaye ameze nabi nyine ukishyira mu mwanya we kumutabara, ntabwo gufata icyemezo cyo gutabara bigorana cyane. Ntabwo byangoye. Ikindi ibijyanye n'ingaruka utanatekerezaga zabaho mu buzima, tanga impyiko ntabwo ari ukutanga ubuzima, ntabwo ari ukugabanya ubwawe. Iyo utanze impyiko inshuro nyinshi, nta kintu bihindura mu buzima bwawe uretse disipurine ugomba gufata, ukamenya uko ugomba kwitwara, ukamenya uko ugomba kumvira muganga ibyo yagusabye gukurikiza. Ntabwo numvaga ko hari impungenge zidasanzwe uretse ububabare busanzwe nk'umuntu ugiye kubagwa, kwitwararika bitandukanye n'ubuzima wari ufite. Ibyo nibyo nibyo nakwita impungenge, ariko izo ni impungenge zitari kumbuza gufata icyo cyemezo no gufasha umukunzi wanjye, kuko yari arwaye anarembye cyane. Mbona ukuntu arara atabasha kugira icyo akora, atabasha kuryama, atabasha guhumeka neza, n'ubuzima bwarahagaze. Rero nta mpungenge nabigizemo, kuko n'icyemezo ntitangoye kugifata, nta bibazo numvaga. Nyine ibyo ngiye gukora bishobora gukemura byinshi kurenza ibyo ngewe nakwita nk'ibibazo. Rero nta mpungenge nyinshi nagize.
Kuri wowe nta mpungenge wagize, ariko nanone uwo muco wo gutanga urugingo ni umuco ahanini utarakwira cyane mu bihugu tuvuge nk'u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Nk'abantu mwavuganaga cyangwa se abo mu muryango wawe ubabwiye ko witeguye guha umukunzi wawe imwe mu mpyiko zawe, bo babyakiriye?
Umuryango wanjye nanawushimira cyane, waramfashije, ntabwo bigeze untererana. Ibyari byo nisaba bamfasha kumva niba koko icyemezo nafashe ntarahubutse, ahubwo ikibazo nakigize ku bandi, kuko abandi batabyumva bataba bari no muri iyo situwasiyo cyangwa se ubwo rugamba umuntu aba afite, we aba yumva ari ubusazi, barakumva bakaba bati ntabwo uri muzima, ibyo ushobora kwemera kujya gutanga ubuzima bwawe, kuko ni igikorwa kiri risike, ugiye guhindura imibereho yawe,
ugomba kwitwararika kandi operasiyo niyo yose ari operasiyo ushobora kujya kwiteka ukahagwa. Aha rero ntabwo abantu rimwe na rimwe bamwumvaga, ariko nyine uko kutanyumva nabyita ko ari ugukunda, nyine kwikunda kuko nkikunda cyane ntakirekura, ariko bagiye bamfasha cyangwa nabasobanurira nkabasobanurira uko bihagaze. Bamwe bakambwira ati nta kindi dusinca gusengera ko nicyo niyo nkunga twaguha n'abundi bindi turumva icyemezo wafashe kiturenze. Ariko mu kuri nanjye numvaga ko urugamba ngiye gutabara ruguta uko kwikunda, urugamba ngiye gutabara ruguta nyine uwanshimye ibyo uwo ari we wese. Niyo mpamvu nyine nakomeje ntacikiriza.
Muhire, usibye umukunzi wawe Marie Rene Uwera Ingabire wari wemeye kuguha imwe mu mpyiko ze, ese hari abandi bakandida bari ufite bari bemeye kuba nabo bagufasha?
Ntabwo nari mbafite, nari mfite abandi bakandida bagera muri batandatu, ariko buri mukandida wese yari akaripimisho kubera ko abantu benshi bamenye ko mfite icyo kibazo cyane cyane no mu gihe nakoraga igikorwa cyo gushaka inkunga y'amafaranga yo kujya kwivuza. Nabonye rero abantu batandatu banyemereye, ariko mu gutangira nyine kubera ko muganga wamubikisanaga yambwiraga ko nzagenda njya n'umwezi umwe, twahereye ku mukunzi wanjye kuko ari nawe muntu wambereye mu Rwanda kuva ku munsi wa mbere. Kubw'amahirwe rero dusanga turanahuje abandi, ndababwira ko byakunze nabo barishima.
Umaze kumenya ko byakunze wabyakiriye ute?
Nabanje kutabyemera kubera ko icyo gihe yagiye kwipimisha nyine gukora ibyo bizamini bari bamusabye, njyewe nari ndwaye ndi mu rugo, ariko ajya gukora ibyo bizamini kugira ngo nyine arebe ko duhuje, ahita ambwira ngo turahuje duhuje gripe cyane. Icyo gihe nari ndamagara umuganga wanjye nawe ngiye n'ibyo cyangwa aragira ngo ndebe umutima, muganga arambwira ngo nibyo. Nyuma rero ndishimye cyane kubera ko umuntu wari ndi hafi yambaye hafi kuva kera, kandi n'umuntu uzi umwihariko yagiye ndaza akamenya ikibazo mfite, nabyakiriye nk'umugisha ndetse mbyakira nk'aho ari Imana yohereje umuntu ugiye kwakira. Nimbuze nishimye cyane mu magambo make.
Rero umaze kubona umuntu uzaguha impyiko, ugerageje no gushakisha amafaranga n'ubushobozi kugira ngo uzajye kwivuza, ese guhitamo aho uzajya byari byoroshye, cyane cyane ko wabyivugiye ko byari mu gihe coronavirus yari ikiboneka hirya no hino ku isi, imipaka hirya no hino ku isi y'ibihugu yarafunze, ingendo zitoroshye, byari byoroshye?
Ntabwo byari byoroshye kuko nashatse ibitaro mu bihugu byinshi bitandukanye, bikansaba raporo ya muganga yari yarankoreye, ariko ibyinshi bikanyungira. Narangije muri Kenya, ndaza mu Bufaransa, ndaza muri Mexique, ndaza muri Maroc, ndaza muri Tunisia, ndaza mu Bubiligi, ndaza no mu Misiri. Ibitaro byinshi byagiye biyongera bikambwira ngo icyo bakora ubu ngubu kubera ko coronavirus iri ahantu henshi, bari kwita ku barwayi barwaye coronavirus, ubu icyo bashobora kwemerera n'igihe arinze bakanamwitaho hanyuma bakazambura nyuma y'amezi nk'atatu. Naje rero kugira amahirwe y'uko mu Misiri banyemereye, ibitaro byanyemereye, hanyuma mvugana n'abaganga babo mbere y'uko ngenda, barambwira ngo basanzwe bakora igikorwa cyo kuvura abantu barwaye impyiko, bakababaga bakabahindurira impyiko. Tuvugana n'umuganga wanambaje ambwira ko bashobora nanjye kumbaga, hanyuma ibitaro bihuriza ibaruwa yamfashije mu gushaka ibyangombwa by'impyiko.
Hanyuma se kuva ukemererwa ko wajya mu Misiri kugira ngo babe bakuvura kugeza igihe barangije kukuvura, byagufashe igihe kingana gute? Gerageza ubinyuriremo abakurikiye ijwi rya Amerika muri aka kanya, n'urugendo rusabi
n'urugendo rutari rworoshye kuko ibitaro byanyemereye mu mpera y'ukwa munani, na tariki ya nyuma y'ukwa munani bisarabira nayo bakinda kubera ingendo zitari zo kubera imipaka yari ifunze nza kujya kwivuza mu kwa cumi nyuma hagati yo gusara no kujya kwivuza haciyemo amezi arenga abiri ubwo rero twagiye ku itariki kwivuza ku itariki makumyabiri z'ukwa cumi nabwo tujya mu gihugu cya Misiri mu gihugu kivuga ururimi rw'icyarabu twagize ikibazo cy'uko twagiye tuvuga icyongereza ariko dusanga mu gihugu bakoresha icyarabu cyane nabyo byaratugoye kuko byadusabye gushaka umuyobozi kandi mu by'ukuri ntabwo iyo ngendo twari twayisangiye hanyuma nabwo twari twagiye ibitaro bitubwira ko dushobora kumara ukwezi kuko bari babonye raporo yacu n'ibindi byangombwa twari dufite n'imiti tugezeho rero tugira ikibazo cy'uko minisitiri ibitaro byabo byadusabye kujya dukoresha ibizamini tugasubiramo ibyo twavanye hano twari twakoze by'uko duhuje n'ibindi bigaragaza ko nayo ndwaye n'imitima n'imfite yambwiye ko ibyo bizamini twakoreye mu rwanda babibonye ariko batazaba ari byo bashingiraho batuvura dusaba rero kudusaba gukora gusubiramo ibizamini hanyuma ibyo bizamini twabikoze ukwezi kuko byari ibizamini bitandukanye byari ibizamini biri mu byiciro bitatu kandi harimo ibyo dukoresha bikamara iminsi ine bitaraboneka hanyuma rero biza kumara ukwezi kose tugikoresha ibizamini tunarangije ku munsi wo kubaga kuko twabaze ku itariki mirongo itatu z'ukwa cumi na kumwe twabazwe ari saa yine za mu gitondo operasiyo zacu zombi zamaze amasaha umunani zarangiye saa kumi n'ebyiri hanyuma nariye n'umukunzi wanjye we yagendera kumara mu bitaro iminsi ine mbere nagombye kumaramo iminsi icumi kuko yari umuntu watangaga urugingo ntabwo yamaze n'igihe kinini ko kwari kumubaga bagakuramo impyiko ye hanyuma njye bakambaga bagafunga impyiko zirwaye ntabwo bazikuyemo bagafunga imiti yayo bakazigereka hanyuma bagashyiramo indi nzima ari nabyo byabaye rero hanyuma nyuma yayo ku minsi macumi ugeze nyuma agize ikibazo cy'uko kubera ibipimo nari mfite bibi mu burwayi bwanjye harimo umuvuduko w'amaraso harimo ayanini ndetse n'indwara y'ibihaha agize ikibazo cy'uko nyuma yo kubagwa nari mfite sonde ebyiri sonde nari mfite mu rubavu ahafi y'aho babaze yavagamo amazi menshi yaterwaga n'ibihaha ndetse n'izindi komplikasiyo nagize z'uko ntahagira ibindi byinshi biza kuba ngombwa ko ntahaniye sonde nayo nyimarana ibyumweru birenga bitatu ari nabo baje kuyikoreramo inyuma ariko ari uko tugize ikibazo cy'uko inzigo zacu zari zirangiye twari dufite viza izarangira ku itariki cumi n'esheshatu z'ukwa cumi n'abiri ku itariki rero igera ahagifite yatonda mu rubavu nibwo rero nasabye umuganga wari wambwiye ndamubwira inzigo zacu zirarangiye kandi tugomba gusubira mu rugo ariko ndacyafite ikibazo cya yatonda yo mu rubavu yavagamo litiro eshatu buri munsi hanyuma ambwira ko uko yabigenza bisaba ko nakongera kubaga agafungura aho bari bambaje bakohereza n'amatiyo agakurura amazi ndetse n'inyuma yayakiraga ariko arambwira ati n'ibyo ukora ibyo ngibyo tugasubiramo wa wundi twakuraje ushobora kugira infection ndetse n'impyiko twaguhaye n'impyiko y'umukunzi wawe n'inzima irakora neza dushobora kuyiguranza igatangiriza ibindi bibazo ati cyangwa se ibindi bibazo twakora ni ukukubaga mu bindi bibazo tugafungura ahantu hatatu tukoherezamo amatiyo atatu agakurura amazi n'inyoni ibakura ati kandi nayo irongera yishyura andi mafaranga byabaye ngombwa rero ko bamara iyo operasiyo ku cumi ya kabiri barambaga bambaga ku itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi n'abiri ahamurengere bagiye bakuramo amazi bakuramo n'inyoni ibakuraga hanyuma barahaduga nyine ari nabyo urumva hari hashize ikindi cyumweru kirengeje tudafite viza ari nabyo twahise dushaka uburyo bwo kugaruka mu gihugu cyacu dukora ibindi bisabwa nyine kwipimisha korona virusi n'abantu baba bagiye kugaruka bavuye hanze ndetse no kongera kubwira indege nayo kuko twari twaratanze ikadigirira matike nayo ducana amande uko twari twaratinze hanyuma twagaruka rero mu Rwanda ku itariki 20 26 twagera kuri 22 nuko byagenze neza.
Marie Rene, wowe nubwo nawe bakubaze bakagukuramo impyiko ariko nanone wari ufite izindi nshingano zo kwita ku murwayi wawe, urwo rugendo nawe ntago rwakoroheye.
Yego, murakoze. Twagize amahirwe mbona mwitayeho cyane mbere y'uko tubagwa, kuko mbere y'uko tubagwa nyinzi twabanaga gusa, ariko tumaze kubagwa twese twari turwaye kandi nta wita ku wundi. Twagiriwe amahirwe yo kumenya kumenyana na familia y'abanyarwanda babaga muri Cairo, rero iradufasha, turayishimira cyane. Yaradufashije itwitaho nyuma y'uko tuvuye mu bitaro, bakomeza kuturwaza kumva twese twari abarwayi, ntabwo nta n'umwe wari kurwaza undi. Rero iyo familia yaradufashije iraturwaza, bigenda neza, turoroherwa igihe gito turataha. Mbere mu byumweru bibiri nyuma yo kubagwa nari meze neza, mbasha kugenda gukora. Rero twatashye bimeze neza nta kibazo, ariko nyuma yo kubagwa iyo famiye y'abanyarwanda iba muri Cairo niyo yatwitayeho, niyo yadufashije.
Hanyuma se iyo urebye Muhire ukibuka uburyo yari yarihebye, ubu ngubu mbona ameze gute?
Muhire uyu munsi ameze neza, ari mu buzima yaherukaga kera, kuko mbere nyine arwaye ntiyabashaga kuryama, nta gusinzira, buri kanya kwa muganga, amaguru yabyimbye, yarinze, umwuka wabuze, byabaga ari ibintu bikomeye. Nyine nawe gusinzira ari amasaha 3-2 se cyangwa ijoro rigacya twicaye atabashije gusinzira. Rero uyu munsi ibyo ariyo byose bikagaruka, ariko uyu munsi ibyo byose byarage byarashize, arebye akaryama nta kibazo, nta kibazo afite, arishimye, arishimye mu bigaragara. Kandi ni no gushimira Imana yo yamubaye hafi, no gushimira ababyeyi, inshuti, abamuteye inkunga, umuntu uwo ari we wese witanze kugira ngo ubuzima bwe bugende neza. Uyu munsi yishime kandi ashimire Imana, kuko Muhire abishimire, nubwo hari ibindi byinshi agisabwa, ariko uyu munsi amuhaye sava bimeze neza, kandi twizera ko ariko bizakomeza.
Ibyo aribyo byose muri ibyo byinshi asabwa ni ugukomeza gukurikiranwa, turaza kugira akanya tubivugeho. Ariko nk'abantu mwanyuze muri urwo rugendo rwo kuva mu Rwanda mukajya mu mahanga kwivuza, ni ibintu abantu benshi mu Rwanda bakora bakajya mu mahanga, tunyuriremo uko biba bimeze, bigomba kuba bigoye cyane.
Kugenda nyine mu gihugu cya ugiyemo bwa mbere udafite umuntu usangayo, rimwe na rimwe nk'uko Muhire yabivuze ugasanga bafite imico itandukanye n'iy'iwanyu, barya ibiryo bitandukanye n'iby'iwanyu, mu rurimi n'ikibazo nko kumvikana byagezeho bikajya bitunanira, tugakoresha telefone ugatransletinga, ugakoresha ama Google Translator cyangwa se andi maapurikasiyo, ukandika mu cyongereza ukabigwa mu cyarabu ugasiga, urumva nyine ntabwo biba byoroshye kwa kutamenya ururimi. Hari nka nk'amaserivisi twahawe nabi atari uko abayatanga nabi, ahubwo abikeshe wenda yo kutumvikana mu rurimi biragorana cyane. Ni urugendo ruba rutoroshye kubasha kumenya aho usaba ibyo ukeneye, ntabwo biba byoroshye. Nka muganga nawe yarazaga niba aje kugutera wenda nk'urushinge cyaje kugusaba kunywa imiti, ugasanga ntibishobora no kumubaza, bigatuma bari kugukorera kubera ko mudashaka kumvikana mu rurimi. Ariko ukabona ko nabo iyo uri umunyamahanga bagerageza kukwitaho no kugufasha, cyane cyane minisitiri kwa muganga bageragezaga kutwitaho kuko baba babona ko dukeneye ubufasha butandukanye n'undi murwayi uri aho ngaho umenyereye. Batubaye hafi cyane cyane muganga mukuru watubaze, yatubaye hafi akiri umubyeyi mwiza, nde atuma bimwe zimwe mu mbogamizi twari guhura nazo zitaremera cyane. Yego, ntabwo biba byoroshye, ariko
hamwe n'Imana no kugenda wegera abantu kureba ibi sentitar akaba ari byo ukora ukihanganira nyine bitagenda neza ngo mu maresitora ujya gusaba ibintu igikade wenda rimwe na rimwe niba ari byo baguha kubera ko mutabashije kumvikana cyangwa wakenera ikintu ukavuga uko ukivuga biba bigoye ariko ni urugamba rushoboka kubera ko ubuzi ko icyo ukeneye kirenze ibyo ngibyo urabyihanganira bikagenda neza.
Muhire Marie Rene arabivuze ni urugamba ruba rutoroshye kujya mu gihugu utamenyereye utavuga ururimi rwo bavuga ndetse n'iyo ugiye tuvuge atanarwaye ni ibintu byamugora ariko noneho kugerayo unarwaye nabyo byabongereye yaba umunaniro cyangwa se na stress.
Yego kubera ko navuye hano ndi kuri diyarize nyine diyarize hanyuma ngezeyo naho bakomeje kwinjira kuri diyarize ariko twahuye n'ikibazo cy'uko mu misiri ibitaro byaho byadusabye kuza gukoresha ibizami mu malaboratwari aba hanze y'ibitaro aho byadusabaga gukora ingendo ndende amasaha abiri amasaha atatu tukajya gukoresha ibyo bizami ahantu kure ndetse bikamara na ngombwa ko dusubirayo nyuma y'iminsi kujya gufata ibisubizo. Urugendo rero rutari rwose kuko nagombaga gukora ibyo bizami nyuma rero nyuma bakabikora byadusabye kwihangana ndetse nyuma bikagenda na kapeteri rimwe na rimwe uwaje nahumeka nabi bakomeza kugenda ariko byarangiye neza nyuma yuko twari twagiye kwivuza kandi kubimenyerwa yagomba kwihangana kugira ngo ubuvuzi akenera bugerweho ntanage mu Rwanda. Twagize ibibazo bitandukanye ariko icyiza ni uko twabishoza amahoro mu baturage ikaba uno munsi tukaba turi bazima.
Muri bazima kubera ineza mwagiriwe n'abantu cyane cyane mu bijyanye no gukusanya inkunga zatumye ibyo bishoboka. Iyo neza mwagiriweyo mwayakiriye gute n'iki mwabwira abantu babafashije muri urwo rugendo rwanyu?
Kwa jyewe bwanjye nabonye ko mu gihugu cyacu dufite abaturage cyangwa se abantu batandukanye bafite imitima yo gufasha abababaye cyangwa bafite ibibazo bitandukanye ntabwo ari abarwayi gusa hari n'ibindi bikorwa bikorwa n'abanyarwanda bagateza imbere imibereho y'abandi mu buryo butandukanye ariko njyewe njya gukora iyo sandra y'ingenzi byansabye ibintu byinshi bitandukanye kuko byansabye kubanza gushaka umuntu wayiyorora kubera ko ibyo ndi mu Rwanda kandi ntabwo mu Rwanda byo kandi bigakorera byasabaga ko nshaka umuntu ufite konti cyangwa nimero ya konti ya banki ishobora gukorana n'urubuga rwa gofundi cyangwa se ufite konti iri i Burayi cyangwa se muri Amerika na Canada. Byansabye rero kubanza gushaka inshuti yanjye maze nkagira uburwayi mfite hanyuma nari mfite abantu batanu nizeraga nashatse ko bamfasha ariko nza kugira amahirwe mbona n'umwe wabyemeye hanyuma maze kumubona bisaba ko mbanza no gukora imbere yanjye mu magambo avunaguye kubera ko urwo rubuga narwo nigiye kurukoresha ushobora kugira imbere yatuma abantu bagufasha. Rero byansabye no kubanza kwitekerezaho no kumenya ibyo nashyiraho hanyuma uwanyemereye nawe mfasha gukosora imbere yanjye kubera ko nari mfite amakuru menshi ushobora kuba navuga ndi burwayi igihe byatangiriye isanzwe mu isanzwe na Marie-Rene ko ari umukunzi wanjye ndetse n'ibindi bikorwa nakoraga mu buzima busanzwe. Byansabye kwicara nashyizeho ngo ku gihe nabitekerezaho hanyuma biba ngombwa rero ko nkora inkuru mu magambo avunaguye kubera ku itariki 25 nibwo twakoze urugero twakoze iyo linki cyangwa se urubuga rwo kuri gofundi hanyuma cyanyoreye ni uko amafaranga yabonetse nyuma y'imikino kandi bene mbaga nyine kubera ko abantu bari bari mu mubiri abenshi baravuye ku kazi abenshi badakora abantu baba ari abashomeri nimbaga ko ari ibintu bishobora gutwara nk'amezi atari munsi ya tatu ariko nabonye amazina menshi y'abanyarwanda bagiye gufasha ndetse harimo n'abagiye bashyiraho ubufasha bwabo ariko bashaka ko nihaye agaragara
makabenda wanyo mbukira 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 wanyo ariko nyamara n'umuntu w'ubwenge kandi kugira ngo ubyifuze cyane n'ikintu n'ibindi twaba mu nyari yawe kandi kugira ko zakira n'ibintu byadushimishije cyane.
Hanyuma Marie-Rene mugishakisha ubwo bufasha, hari igihe mwigeze mwiheba cyangwa se mutekereza ko bitazashoboka kugira ngo muhira abe yajyanwa kuvurirwa hanze?
Murakoze, ntabwo byari kubura mbere y'uko dushaka ubufasha, byari amafaranga atari makeya cyane, ko ntabwo byasabaga amafaranga gusa, byasabaga byari proses nini cyangwa se ndende itari amafaranga gusa, ku buryo buri kintu cyose wagitekerezaga ukumva ubwoba burakwishe, ari ugukoresha amayijyane, ari ugushaka amafaranga, ari kujya gushaka amaviza, ari kubona amapfumva atandukanye cyane, ko no gutanga impyiko, ibyo gutanga impyiko bisaba ko ari ugihaye nubwo ari uyakiriye mu gitanze bagirana amasezerano ko nta nyungu irimo, kuko ni igikorwa nta ugura impyiko nta ugurisha impyiko, ni igikorwa gisaba ubumuntu cyangwa se kuba umuntu yitanze ku giti cye. Rero hari harimo ibintu byinshi biteye ubwoba, ku buryo wabitekerezaga ukumva ko kuri buri stade cyangwa kuri buri ntera igezeho ushobora kuhagera bikanga cyangwa se hakagira ikibuga, urumva ntabwo amafaranga yonyine yatuma ubasha gukora operasiyo, kumva bombi ibintu byinshi bitandukanye kandi ufite n'umurwayi urembye cyane. Rero ibyo byose bitera impungenge, buri kimwe ugezeho ugira impungenge, ariko Imana yaradufashije cyane. Yego, n'amafaranga iyo abura byose ntibyari gukorwa cyangwa se byari gutinda kurushaho. Ahantu twagize ubwoba cyane ni igihe nabonaga nyine arembye tudashobora kubasha kugenda, amafaranga yabonetse nanjye mpari, impapuro zabonetse, ariko araremba kubasha kuva mu rugo biranga, kubasha kujya aho tuzabagirwa biranga, bisa n'ibitinzeho gato. Aho niho twagize ubwoba twese, turabose amafaranga ko yabonetse, utanga impyiko akaba hari, byose bikaba byari biri mu buryo twatubona ubuzima bwe bugiye kuducika, ibintu byose byari bibonetse. Niho twagize ubwoba cyangwa ku giti cyanjye nagize ubwoba cyane, ndabaza Imana ariko byose bigenda neza.
Nk'inama wagira nk'abantu bahura n'ibibazo nk'ibyo muhire yahuye nabyo, ariko ugasanga rimwe na rimwe ntabwo bagize ayo mahirwe yo gutabarwa cyangwa se babone n'inkunga nk'iyo mwebwe mwabonye, inama wabagira ni iyihe?
Inama ya mbere nabagira ni kudacika intege, ari abafite abarwayi cyangwa se abarwaza n'abarwayi ubwabo, ni kudacika intege kuko icyo cya mbere gifasha umuntu. Ikindi cya kabiri, niba hari ibyanze cyangwa ibigize ikibazo, ntabwo ari byiza gucika intege cyangwa kumva ko byose byarangiye. Kimwe yacyanze niba yanze ni ukugerageza kandi ugerageza uburyo ki udacika intege, kuko iyo ucika intege umunsi uba ugenda kandi umunsi ugiye, umurwayi aba yumva kurushaho. Rero ibyanze ibyo ari byo byose, ibyo wanyuramo ibyo ari byo byose, uba usabwa kudacika intege wowe umurwayi n'umurwaza, kandi mugakomeza gutekereza icyo mwakora kugira ngo ikibazo kive mu nzira, kuko ni uburwayi buba buteye inkeke, kandi isaha n'isaha umuntu yagucika. Rero ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo utabare inzira zigishoboka. Niyo nama nabagira, kudacika intege kuko biba bivunanye, ariko kandi niba hari n'ibikwanga ntibagire ubwoba, bakomeze bashakishe cyangwa batekereze icyo bakora mu gihe gito ubufite, kuko umurwayi nyine isaha n'isaha biba bihinduka kandi bigenda byiyongera, ritwa tuma baba yikumukorera inshuro nyinshi ziriyongera iyo nyine ataragera ubushobozi bwo gukorerwa operasiyo.
Muhire, Imana yaguhaye amahirwe ya kabiri ku buzima, ibyo mu Cyongereza bakunze kwita second chance to life. Ntabwo ari kenshi abantu babona amahirwe nk'ayo. Hari ababigerageza, abagerageza gushaka uburyo nk'ubwo mwashakishije ariko ntibikunde. Abantu bagihanganye n'ibyo bibazo, Muhire, wababwira iki?
Icyo nababwira ni uko bakwihangana kandi bagashakisha mu buryo bushoboka uko bashobora kuvurwa. Kuvurwa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubagwa gusa, kuko hari n'abarwaye iyo ndwara bari mu myaka y'izabukuru, ugasanga wenda kubabaza nabyo bishobora kubatera ingaruka zo kugira ibibazo birenze ibyo bafite, kuko hari abari bafite imyaka myinshi cyangwa se bakuze, bikaba ngombwa ko bakora dialyse igihe kinini. Icyo nakwitabira abatoya ni uko n'abakiri batoya wenda batanararwaye n'izo ndwara, ni ukugerageza kwiyitaho ndetse bakanagerageza kwisuzumisha mu gihe bumvise ko bafite ibimenyetso bitandukanye, cyane cyane n'indwara y'umuvuduko w'amaraso, kuko umuvuduko w'amaraso ushobora gutera inshyushyu cyangwa se inshyushyu igatera umuvuduko w'amaraso. Ikindi ni uko bazajya bagerageza kwegera abaganga batandukanye bakabafasha, cyane cyane mu buryo bwo kubitaho ndetse no kubakorera ubuvugizi mu buryo butandukanye. Muganga wanjye yarankoreye muri minisiteri y'ubuzima neza ntacyo byatanze, ariko hari uburyo leta ijya ifasha abantu barwaye indwara z'urukiko cyane cyane abakiri batoya, yaba uburyo bwo kubakorera dialyse ndetse no mu buryo bwo kubavura. Bivuga ko icy'ingenzi ari ukumenya ko iyo umuntu arwaye indwara bitavuze ngo yihebe cyangwa se bikavuze ngo yumve ko ari iherezo ry'ubuzima. Icya mbere ni ukumva ko niyo ndwara ije ugomba kuyivuza kandi ukayivuza mu buryo bugushobokeye, kandi nanone ukagerageza kumenyekanisha inkuru yawe kugira ngo ubashe kugira ubufasha wabona. Kuko ibyo ni itanga urugero, iyo nakora icyo gikorwa cyo kutangaza inkuru yanjye biciye kubabaza kandi nari kubonerwa ubufasha, nariye ntiyari kubimenya by'umwihariko ariko nkabura ubufasha n'ubwo twazana icyo gitari. Ariko icy'ingenzi nanone ni uko uwaba ashaka gukora icyo gikorwa cyo gusimbuza urukiko nabyo bidasaba ko umuntu aba ari umuvandimwe bafite n'isano cyangwa umubyeyi we, ahubwo uwo ari we wese ashobora kubwira urukiko ye kugira ngo amukirize ubuzima. Muri make ni ibyo nabagira n'inama.
Hanyuma Muhire, rero waragiye uravurwa, zimwe mu mpyiko zawe zirasimbuzwa, ariko nanone nyuma yaho ukeneye gukurikiranwa kugira ngo ube wakira burundu. Ese bisaba iki ubu ngubu uri muri ifatute?
Ubu ngubu nasubiye ku buzima bw'umuntu usanzwe uri mu mari, ariko umuntu wese wakorewe igikorwa cyo gusimbura urukiko abaganga bamusaba ko hari imiti agomba guhoranywa mu gihe cyose cy'ubuzima bwe, cyane cyane iyo miti imufasha gutuma ya mpyiko yahawe n'undi muntu impyiko aba ataravukanye ikora neza. Iyo miti rero jyewe mu misura aho bamburiye bampaye imiti itandukanye, hariyo babanza kuziha ukayifatanya n'iyongiyo yomba guheranywa ubungubu mu miti itatu ku munsi. Hanyuma rero iyi miti uba ugomba guhora unywa kandi ukayihora ku gihe kugira ngo igufashe nyine mu buzima bwawe n'umuntu waba warasubiye mu buzima bisanzwe, ariko ugahora unywa kugira ngo nyine igufashe kunywa impyiko yawe nkawe. Hanyuma hari n'ibizamini umuntu aba agomba gukora mu gihe muganga abimusabye, bigaragaza uko ya mpyiko yahawe ikora neza ndetse bikagaragaza n'uko amaraso ye ari gukora. Hanyuma muganga akagenda rimwe na rimwe akubwira ko ushobora kugabanya imiti. Rero imiti nahawe kuva mbaga kugeza muri iyo minsi, ntabwo baratangira kuyigabanya ariko yabwiye ko hari igihe bashobora kuyigabanya mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa se n'ikindi gihe gitandukanye bitewe n'uko umubiri wawe uri gukora hanyuma akanagusaba kandi kwiyitaho kwirinda ibintu byatuma wongera kurwara ndetse no gukora ibintu bitandukanye birimo kunywa amazi menshi ndetse no kugerageza kurya ibiryo byagufasha kugarura imbaraga cyane cyane ko umuntu aba yaratakaje imbaraga n'ibiro mu gihe cyo kubaho ubwo rero iyo miti iriho ndayinywa hanyuma nayo iramfasha ameze neza dore ko gukora ibizamini mu buryo imiti yashize iriha muganga ibisubizo byari byiza yarambereye igihembo imyiteho
bivuze ko ugikeneye ubufasha haramutse hari uwifuza kugufasha byagenda gute yabinyuza mu izihe nzira
uwifuza kumfasha ashobora kunyandikira ibyo niyo nabura na telefone yanjye
ntacyo wayo
cyangwa se nimero yanjye ni akamenyetso ko guteranya 250 78 32 32 220 iyo nimero nkoresha hanyuma ingano kuri watsapu wenda watsapu ni bumwe mu buryo abantu bakoresha bahana amakuru ndetse bakaba banyohereza n'ubufasha kubera ko iyo miti ntabwo nyizira mu rwanda kuyicuruza ikaba iri mu miti niyo nyizirira umuganga yansabye ko nzakomeza kuyinywa ndetse habaho n'igihe wenda cyo kuba yahindurira akaba ariyo n'uburenganzira bwo kuba nafata indi kubera ko hari indi hano mu rwanda abarwayi nabo bakoresha ariko yansabye ko jyewe iyo nkoresha nzayikomeza kuyizirikaho kuko iyo iri hano mu rwanda ntabwo ihuye n'inyungu hanyuma rero ubufasha nyine nyine ni ukugira ngo mbona iyo miti cyane cyane ko turi mu bihe bya koronavirusi ndetse n'i kigali twari tumaze igihe turi mu rugo ntabwo nemerewe gusubira mu kazi imbere y'amezi atatu kandi ngomba no kwitaho kugira ngo nyine ndabire imbaraga ariko muri icyo gihe ntitegereje ko nongera gusubira mu kazi ntegereje rero kuba nakomeza kubona iyo miti hari cyane ko twakoze uburyo amafaranga yari arenze akenewe kubera n'uko narabwira kabiri ndetse n'ibindi bibazo twagiye duhura na byo no gutinda kwivuza no gutinda kwa muganga umuntu agacyakeneye ubufasha kugira ngo abashe kubona iyo miti mu gihe atarongera gusubira mu buzima neza ngo abone uko yirwanda
hanyuma muhire mbere y'uko urwara usanzwe ufite umuryango wita ku bana batishoboye nkashaka kubihuza n'uko nawe wageze mu gihe nawe usa nkaho utishoboye ukeneye ubufasha gerageza ubihuze ugaragarize abakurikira ijwi rya Amerika akamaro ko gufasha umuntu utishoboye cyane ko igihe ari cyo cyose umuntu ashobora kwisanga hari ibintu akeneye ariko adafite ubushobozi bwo kubigeraho
murakoze mbere yuko ndwara ndetse na nyuma yuko ndwara nashinze umuryango witwa Love the Kids ufasha mu kubaha abana bafite ibibazo bitandukanye ariko biterwa n'imiryango yabo cyangwa se bigaterwa n'ubuzima butandukanye dufite abana b'imfubyi dufite abana bahoze ku muhanda ndetse dufite n'abana bakomoka mu miryango ikennye ariko umuryango wacu ubafasha cyane cyane mu bikorwa byo kubasubiza mu ishuri aho tubishyurira amafaranga y'ishuri hanyuma tukanabafasha kubona ibikoresho by'ishuri tugakorana n'imiryango yabo kugira ngo tubafashe kugira uburere bwiza babone neza uburezi hanyuma babe abantu bafite ibigirira akamaro ni ibikorwa nakora njyenyine kuko mfite abandi dukorana mfite ikipe nini hanyuma nkaba mfite tukaba dufite n'abantu nyine badufasha muri ibyo bikorwa cyane cyane abo twita nk'abasponsa rero ni igikorwa kiba gisaba ko umuntu nyine agenerwa ubwo bufasha kuko ikinyarwanda turavuga ngo ntawigira nanjye naje kugira icyo kibazo nyine cyo kurwara harimo n'indwara ikomeye ndwara yansabaga amafaranga menshi
Marirene muri iki gihe cy'imyaka hafi 3 muri muri uru rugendo gerageza utubwire kimwe mu bintu byagukomeje ni kihe cyaguhaga icyizere cy'uko ibyo ari byo byose ibyo bibazo muzabinyuramo kandi umukunzi wawe muhira agakira
wancyambere ni gusenga gusenga no kuba kugisha inama uko uyu senga wibagirwa ibyakubabaje cyangwa se wakira ibikunanije ukabasha kubyakira vuba cyangwa se ukabasha nyine kubinyuramo bitakuvunye kurushaho ikindi ni umurwayi nari ndwaje nawe yaramfashije kuko igice ari cyo cyose ntabwo yarwaye ari wa murwayi wihebye yarwaye afite icyizere arwara yumva ko byose bishoboka rero gufatanya urugamba byaranyoroheye cyane kuko iyo urwaje nanone umuntu wacitse intege cyangwa se wihebye birushaho nyine kugukomerera ariko njyewe gusenga n'umurwayi no kuba determine niko nabivuga kudacika intege ku myanzuro nafashe cyangwa se kumva inama ariko nkasesengura izo nama n'izo n'ibyiri izo arizo nkareba igikwiye cyangwa se icyafasha kurenza ikindi akaba ari cyo mpitamo numva ari byo byafashije cyane.
Ese wowe warakize burundu cyangwa nawe uracyakurikiranwa n'abaganga?
Njyewe ntabwo ngikurikiranwa n'abaganga bankurikiranye mu gihe cy'ukwezi kuko n'imiti nari mfite yagombaga kumara ukwezi ariko nanjye nyuma y'umwaka ngomba kujya gukoresha ama examen amwe nzayakoresha nyuma y'amezi arindwi aracyabura andi mezi ane cyangwa atanu yego nyuma y'amezi atanu rero nsabwa kuzajya nkoresha ama examen buri mwaka kugira ngo nanjye barebe ko nihagaze neza nibabona ari ibitangiye gusubira inyuma bamfashe nyine kubigarura ku murongo hakiri kare.
Jean Claude Muhire mu gusoza ni iki cyaguhaye icyizere hanyuma ugire n'ubutumwa ugeza kubumva ijwi rya Amerika ndetse n'abo bantu bagufashije muri iyo nzira yawe wanyuzemo mu burwayi bwawe?
Murakoze nawe icyizere ari umukunzi wanjye kuko yarangwajije kuva n'indwara kandi akajya agerageza kubigira ko yanze inshiko mu mbere y'uko gitangira gahunda yo gukora ibyo bizamini hanyuma kandi nkanezwa n'uko yaba abantu dukorana muri uwo muryango yaba n'inshuti zanjye twabimenye yaba n'abo twizanye n'abandi batandukanye bageragezaga kundi nyandikira ubutumwa bumpumuriza
ndetse banambwira ko ibintu byose bizakira ariko nanjye niyumvagamo nyine ko ibintu byose bishobora kubaho ariko Imana iriya iyo itanga ubuzima kandi ikanabyisubiza niyumvaga ko nzakira nkunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Facebook na WhatsApp hari abantu benshi bamenyaga amakuru yanjye bakahindukira nanjye nagerageza kubandikira nyine mbabwira uko bimeze nagiye kwa muganga nabonye n'impyiko amafaranga yabonetse twabonye ibitaro ariko nkagerageza narangiza nkazandikaho ngo nzakira ibintu byakomezaga n'abantu bakabona ko neza ngo ariko mufite icyizere ari nabyo bituma naha n'abandi barwayi ntabwo ari ukuvuga abarwayi b'impyiko gusa hari n'abandi baba barwaye izindi ndwara wenda zishobora kutagenda mu gihugu cyacu cyangwa n'izihagaze ariko bakunda ko kuba barwaye igihe kinini cyangwa se bamaze igihe badafite ubufasha bw'amafaranga cyangwa n'ibindi bitandukanye bacumira bakumva ko ubuzima bugiye kuzira ntabwo ari byo ntibeze ry'ubuzima kuko ngo umuntu yagiye agira ibipimo byinshi bitandukanye amaraso make umwuka muke ariko byaje kurangira nyine cyose bisoje neza ni kwigirira icyizere mu magambo makeya ndetse umuntu akirinda ko nubwo arwaye ariko hari abaganga buriya nyuma y'Imana yaremye umuntu n'abaganga nabo hari ubushobozi baba bafite bwo kwiterekeranya ibyangiritse umubiri wa muntu akongera kubameze ndashimira rero ubwo mwihariko n'abaganga bagiye bamurikirana cyane cyane hano mu Rwanda ndetse n'umwihariko n'abamurikirana umukiri bakambura umuganga wanjye umukunzi wanjye by'umwihariko Mariya Mwamikarije n'umuntu abantu bishimira ndetse tuzanakomeza no kuvuga mu buryo butandukanye kugira ngo twereke abandi ko umuntu ashobora gukira indwara y'impyiko kandi umuntu ashobora gutanga impyiko agakomeza kubona ubuzima ndetse ko binashoboka kubona ubuvuzi kandi umuntu akongera agasubira mu buzima busanzwe. Murakoze cyane
Jean-Claude Muhire, ndagushimiye cyane kugakanya wahaye Ijwi ry'Amerika no kuba wemeye gusangiza inkuru yawe n'urugendo rwawe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Edi.
Marie Rene Uwera Ingabire, nawe nagira ngo ngushimire cyane kugakanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane.
Shimire kandi namwe bakunzi mwari mukurikiranye iki kiganiro, shimire na bagenzi banje bamfashije kugishyira hamwe kuri mikro, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio America, yabaye ibyo cyacu. Ugukera igihugu cy'Uburundi, yabaye ibyo cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu, yabaye ibyo cyacu.